Gachi, your godfather. Ziwana penda kuburn.
Gachi B.
Yoro mi yoro. Hit song. Yo my baby jobo. Hit song. Alamba, alamba. Hit song. Dampa kamoro. Hit song. Omi nai nai bele nilipe nisepe. Chibudi akatoa mbagala. Hit song. Nani kama mama, Kristani bela. Yuma neche hakuna kulala. Basi mwambie aje. Hit song. Tetema. Hit song. Sugar, sukari, lamba tena. Hit song. Maisha na muziki wakasema. Hit song. Sponsor ni achie mayo wangu.
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama rington. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Onkoko na kitambi chawezana. Taiye kota kama uwasama. Gola mide, tuende motibana. Tamu wa janja, you my banana. Kama unachuki vami wani.
Wana unagere.
Tanasha na dona.
Wana unagere.
Babantu kuwa juu.
Wana unagere, kere, kere. Wana unagere.
Kanyagia, uno. Japa fimbo wasike miguno. Wa Jerusalemu wakasema. Kwani na waume?
Hit song.
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama rington. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Hit song. Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.